Kuna kitu flani tangu si unajoni nini Inasonga ndani ya jini zata ingoji mini Swali nini kisongesha utefuata chini Karibia nina siri ya bufanya hivi
Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, 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 peleka Peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, 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 bam bam Peleka, mapen peke Misi nanga izo zadidi Tetenje piani, mbling piani Gogoro ama sling, izo mabati za nini Hotter than pepper, mdoto kakameka Nekesa mewesa na yomo na kingereza Akipeleka chini, mina cheza na mcheda Na idigi design, ule wanjigi udigi tenda Si charul na shan, ni big baba na man Wabebe kwa party, cheki jinare ni dati
Swali nini, kisongesha utefuata chini Karibia nina siri ya bufanya hivi
Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, 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 peleka Peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, 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 peleka
Your dark skin girl na gloss kwa lips Pretty young ting, move ya waist na hips DJ Asha drop, ebu songa like this Toto edible, yum yum, chef's kiss Songesha, songesha, toa minje shoot videsa Kutesa, kutesa, body twin atupa pressure Whenever, wherever, sumbwa tangwa kue fresher no, no matter the weather, kifuwa nje boots za leather Bring the cash, baby, I bring the moves Chele mesota kwa kabaya ni tabu lakini Swali nini, kisongesha utaifuata chini Karibia nina siri ya bufanya hivi
Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, 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 peleka.